O le suita au vaa mo le Republicans I whainga pālota mo le tofi perensi tene o Amerika. E fōlinga mai lava o le āmanu mālo o e Donald Trump. O na uale ei seisi suita au vaa o totoe. E soso o aso taluo na tongi solo a Ted Cruz. Ma le solo a John Kasich o Ted Cruz na numera lua. Ia Donald Trump ae numera tolu ia John Kasich. Nao ila ua ia na tatoe mai le tuunga. Ia o leo utoe tula I mai nei. Nao Donald Trump. O le vaenga wha upu fai ele Republicans. E tumu I tangata tau waloa. Ila tauna tau vama umia le tofi peresetene e I le fai tau se lau tau sanga. Taluo na whaavaina le malo tutu atasi o America. E au fiai ia ila tonei. Ia Abraham Lincoln, o se tasi na sili on tauwaloalo na tūlanga, I le āmatanga o le mālo tūtu o tasi o Amerika. I le tūla I mai o Donald Trump, o ia ele I āwai se whainga mālo, pe na ia umia sa tofi, e pe o tofi kovana, o lo umia John Kasich I Ohio, ma Ted Cruz I Texas. E le o se tangata e whapea na iai sona poto masani, sona experience I upu whai o malo. I le taulanga o New York, lea na Elie le whai tau piliona tā lao le oa Donald Trump. O lo o ese ese tā ofi pe o se tangata ngā vaa o ia, e avea ma pere se tene o Amerika.
The man is a little over the top, but his basic ideas, without all of the screaming, yelling, finger pointing, and name calling, are good. Keep industry in America, it goes overseas, and then they sell it back to us at inflated prices. The only one making money are the corporations.
That's not good. I see a debacle ensuing, and it's come way too close. It's not a joke anymore. Everyone needs to just put this to rest. Cannot elect a reality TV star to be president.
Well, I just think it's funny because one pretty awful guy drops out and even a worse guy takes the lead. You know, I just think that most of us, it is interesting. Trump lost Manhattan. I think that's interesting to think about for the New York primary. And I don't think Donald Trump is loved in Manhattan. So I think it's a kind of a scary thought that he's going to be the nominee of this party.
Ai ino ua tongi le solo John Kasich, e le I osa na whamatalanga I le mafua anga o le te ena o ia, mai tangata o le Republicans na pālotai primaries. E le I osa na whamatalanga pe aisea, ua filifili a aise tangata pe o Donald Trump, e le I iaiso na taimi ua aluini upuwhai. Ai o ia, John Kasich, o le kovana Ohio, o le isi suitova I a Ted Cruz, o le kovana o Texas. Paula na launga, le launga John Kasich. O le tau tūlea I lona atua, ma fuafuanga a lona atua, mō lona lumanai.
You see, I have always said that the Lord has a purpose for me as he has for everyone. And as I suspend my campaign today, I have renewed faith, deeper faith, that the Lord will show me the way forward and fulfill the purpose of my life. Thank you and God bless.
John Kasich. Tongi loa solo, whaia ina, wailoa lava I le aima se awa noa e ave aima sui tau vao le Republicans I le whainga pālota mō le peresetene. Ia, masalo o se tasine nei o wala. O le tāpatapa matau tū ilo nā tua. E fōlinga mai ai, o le āwhaia le tauvanga I le vāo Donald Trump, mō le Republicans, ma le tamaita I o Hillary Clinton, mō le Democrats. O le manu mālo le nei o Trump, I le nomination pe avea masui tauvā a le Republicans, e mauti noa o le amatua māle pe lepe ai le vāenga wha upu whai a le Republicans, pe āle e o ona taulau o lona wha moe, matula I mai le tofi peresetene. O le whalavelavela campaigner Donald Trump, Ona e tele se tete na manu maloa i le primary a le Republicans. Ona ole lango lango a tangata papalangi po o tangata papae. Ai apa alota le tofi pere se tene ia November. Ele oni primaries. Ole apa alota o mai tangata i se tu malo pa alota. E au fia i tangata uli, o tangata spaniolo, o tangata e afua mai le Pasifika pe o Samoa Matonga ma Hawaii. Ma le to a tele o isi tangata fai mai. Ile atunu utele o America. Ile manatu o Professor James Thurber o le American University, Washington, D.C. E ono manu malo Trump inisio se tete ile palota. A ilono manatu, e whaingata ona manu malo Donald Trump ile tofi pere se tene, ona uatele ana lafonga olo o te tee ma whai tio ai i tangata uli o tangata Latino mai America i saute ma leto o tele o isi tangata e le mau mea, ma le whapea o ni tangata papalangi, po ni tangata papae.